to dance for the Lord. Come on, one more time for the King of Kings. Hallelujah. Hey. Hey.
Sina chakuwa goba.
Hey. Hey.
Oh, Yesu wanali.
yake nipa
imebarikiwa kwa jina la
tell your neighbor
sina cha kuogopa sina cha kuogopa